proper elections to take place.
Talia, kami arma adiba dambarekan ke arma Afrika Mali vi ayasu aisha tiyedo kachua visayedo natiri.
We agree with you absolutely that the elections are critical first to complete the parliamentary election.
Wa nukugu wa faqsanai dabahan indoro shoyinku. Ay hagayaga ka adig yihin in landama istura doro shoyinka barlamanka. Tifagaru ugud bo doro shada milahtoyeda. Taasu wa qayba kamida galangal kiyega hukumadda yodda maan qaybaha Somalia. Yagudahana gobal kiyechala yaasha alamiga ayasidu awakalaka hau gala Somalia. Sida daraadeed waxa jirta farriin midaysan.
So that there's a unified message.
Xildhibaani lahaan Cumar ayaa sidoo kale Maali weydiisay ee su'aal kale oo arrimaha doorashada uuna daba socotay, taasoo ahayd wadiqooyinka uu Maraykanku adeegsanayo si Soomaaliya ay u fahanto mowqifka Maraykanka si ay jidka saxda u maraan. Waxaana kaaliya ogaya arrimaha dibadda ee Maraykanka arrimaha Afrika ay ku jawaabtay iyaduna sida tan.
I think one of the lessons that we learned from Afghanistan that I personally learned and that Secretary Blinken learned.
Waxay tiri, waxaan filayaa mid ka mid a casharada aanu ka baranay Afghanistan, kaasoo aana shaqsiyan u bartay, xogaya Blinkanna u bartay, samaynta kuwa kale oo la mid ah ma aha daruuri. Sidaa daraaddeed, waxaa jira dadaalo dhab ah si loogu cadaadiyo Soomaalida inaanay ku tiirsanaan karin weligooda kaalmo caalamiya, isla markaana ay u baahan yihiin inay door ka ciyaaraan hogaaminta iyo maamulidda waddankooga. Sida daraaddeed, taasi waa ruuxiyada daboolaysa hannaankayaga ku aadan Soomaaliya. Su'aalaha lagu weydiiyey ee mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee guddidan horimi ayaa marka laga yimaado Soomaaliya ay sidoo kale kaga jawaabeen su'aalo kale oo la xiriiray xaaladda dalka Itoobiya. Xildhibaani lahaan Cumar ayaa sidoo kale weydiisay su'aalo la xiriiray in dowlado shisheeye ay dowladda hubsiinayaan iyo suurtagalnimada cunaqabateyn hubka ah.
There's also increasing reports that the United Arab Emirates, Turkey, China, Iran are arming the Ethiopian government with.
Sidoo kale waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in sultanka Imaaraadka Carabta, Turkiga, Shiinaha iyo Iran ay ku hubeynayaan dowladda Itoobiya diyaaradahan duuliyuhu wadin iyo hub kale. Miyaanay ahayn waqtigii la riixi lahaa cunaqabateyn hubka? Sidoo kale miyaynaa ku cadaadinayn xulafadeenu inay joojiyaan hubeynta dowladda Abiy?
Arming Abiy's government.
Talia Molly V oo ka jawaabaysa su'aashaasi ayaa iyaduna tiri,
absolutely the issue of arms supplies to Ethiopia.
Xaqiiqatan arrinta siinta hubka Ethiopia waa qodoba ka mid a diblomaasiyadeeda xulafada gobolka iyo caalamkaba. Arrinta cunaqabateynta hubkuna waa mid ka mid a waxyaaba door ah oo ka mid a dooda uga socda New York golaha ammaanka. Mawduucaas si la xiriira dalka Ethiopia oo muhiimaddiisa lahaa ayaa kaaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha Afrika iyadoo oo ka jawaabaysay su'aal kale oo ay weydiisay isleylahaan Cumar oo ku saabsanayd gacanta uu Maraykanku ka geysanayo isku dayga joojinta xaaladda iyo weliba u fidinta gargaara bini aadamnimo dadka kasoo cararaya waxaa ka socda Ethiopia oo qaarkood ay soo gelayaana Suudaan iyo Liibiya iyo weliba kuwo kaloo isku dayaya inay gaaraan Yurub ayaa kaaliya Molly ay ku jawaabtay. Waxay tiri, mawduuca Itoobiya waxa uu ahaa mawduuc weyn oo diiradda la saaray oo muhiim ah tan iyo markii Biden iyo Harris maamulkoodu xafiiska la wareegay. Bilihii horreeyay maamulku waxa ay Jeff Feldman u magacaabeen ergey. Waanu sii wadaynaa inaan la sii joogno Addis si dhinacyada kale khilaafka aanu uga gaari karno wixii ka baxsan Addis. Sidii aanu xusay hore, waxa aanu la shaqaynaynaa midowga Afrika. Waxaan isku dayaynaa inaanu taageerno madaxweyne Olusegun Obasanjo. Waxaanu la shaqaynaynaa Kenya iyo qaybaha kale ee saamaynta leh Afrika. Waxaanu ka shaqaynaynaa Golaha Ammaanka, Golaha Xuquuqda Aadamaha. Waxaanu la shaqaynaynaa kuwa aanu isku fikirka nahay ee Yurub. Waxaa jira dadaal dhab ah oo socda si laysugu dayo in laga jawaabo khilaafkan sababtoo ah cawaaqibka argagaxa leh ee aad ku qeexday weydiintaada. Dhegeysigan oo qabsoomay maalintii Arbacadii ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ka socday lagu weydiiyey su'aalo kale oo la xidhiiray xaaladda dalka Suudaan oo muddooyinkii u dambeeyey uu ka socday hirdan dhinaca awoodda kaasoo u dhexeeya rayidka iyo milatariga oo dhowaan awoodda dib ula wareegay kahor intii aanay dib ugu celinin ra-iisul wasaare iyo dalkaasi Cabdalla Xamdow.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo diyaariyey nalana socodsiinayey.